Ulipokosa nisame, ulipokosa nkusame, na maisha yendele. Ulipokosa nisame, ulipokosa nkusame, na maisha yendele. Rafiki zangu wanaulizia, wanaulizia. Ndugu zangu wanaulizia, yule wa zamani.
Sauti yako ndani ya nyumba nimemiss. Nikisani fshash na wona funga nimemiss. Tukioga pamoja nimemiss. Ukipika mina onza nimemiss. Familia nimemiss. Manzi yangu ulikuwa beste yangu. Advice za mabeste ndo lisikia. Wali kuchocho ukavunja familia. But I hope mali uko unafurahia. Pole bado napenda mtoto wako. Ukiwa na shida usiogope kusema. Maisha yako mina kutakia mema.
Madide Kanzo anaulizia, anaulizia. Mama Hadija anaulizia, yule wa zamani. Willy Tuva anaulizia, anaulizia. Gavana Joha anaulizia, yule wa zamani. You never took your time to know me, time to know me. You never took your time to understand. You never took your time to know me, time to know me. The loving you is all I ever had, loving you is all I had. Natamani siku zile hisia zangu zinanikosea. Hata nikuone ukiwa naye ninawaombea. Natamani siku zile hisia zangu zinanikosea. Again anaulizia, anaulizia. Emali Havi anaulizia, yule wa zamani. Mwakideu anaulizia, anaulizia. Ata Otile anaulizia, yule wa zamani. Omi Huruma anaulizia, mtu anaulizia. Mama Sida anaulizia, yule wa zamani. Kiuna naulizia, Mwende Klan naulizia. Kwetu Madharo naulizia, yule wa zamani.
Sikia sauti.
Mama Meta naulizia, anaulizia. Kama Wapangwa naulizia, painting wa zamani.